bamtine min ɗume wonno wadda o fi ufugol nokkuji ɗo nder département mobilema.
Ufagol nokkuje ɗe fiinomo dalila wonƴitagol bakaji waddata kamɓe ɓiɓɓe adamaɓe, misali soppugol leƴƴe kecce ko wala e lawol ɗum. Ko nimɓe kani famande woni ɗo nder Birma, nimɓe no ɓeydo yaade no tefa nokkuje to remete. Faadu nokkuje demeteɗe ɗen moƴƴine sayto leɗɗe tawaɗe nder munɗen fu coppa. Tata ɓengel bako nder Birma wona nokkuɗe durtede noon. Jom en joloɓe ummotoɓe gingimi natoyde nder Libiɓe to mbitto tori gaɗi wakkati fuu joloɓe yiɗin no ñama kuɗoli ɗin. Ndenne seni ɗi ɓoyile nokkuje ɗen huɗo kon fuu ɗi ñaman ɗum, ɗumɗo dun hokka hendu sembe. Amma ni fi wonƴitagol bakaji ngol ɓuri suulude min ɗo gam wulare ɗuuɗi kamɓe bono daji ndiyam bako ɗo Bilma toɓatake fa non fuu. Amma ko ɓuri torrude ni woni wulare nden no ɓeyda wadde leɗɗe kecce ɗen no donka ndiyam nder leydi fa to ɗe mbaati, ko ɓeydata ufagol nokkuje ɗen noon.
Nder wakkati o komin tawa joni no fi o tawira
ufagol nokkuje ɗo nder Bilma hunde noon ko suulinimɓe sanne hannden. Waɗino wakkati ko projet gon waɗino sigila awugol leɗɗe to o waɗi taykaki makko nangude hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeegom warde duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeegom nokkuje demeteɗe dow ujunaji capanɗe nayi e jeegom e keme joyi hectare uji ujunaji nogay e jeetati e keme jeɗɗi tan heɓa. Ndenne ɗum soƴƴitora kina caggal hectare uji ujunaji sappo e jeegom e keme jeetati.
Golleji ɗiye hen gonɗon e wadde gam durwididde e ufugol nokkuje ɗe.
Gollal aranan kam wontindinde niɓɓe dow filla soppugol leɗɗe kecce ɗen gam iɗe ɓeyda soppede iɗum hokka henduji sembe ufude ɓulli beeli. Woɗi miɗen pirta ko e nimɓe tinno awude leɗɗe ko ɗuuɗi, amma tindinol ngol wala sembe fa non fuu gam nimɓe ngala bawɗe gonɗum tilsunon hemu e soppude leɗɗe ɗen defiroyde. De miɗen ken e wadde dabare gon howude ceene ɗen e awugol leɗɗe mbowaɗe nder nokkuje ɗen.
Ayaru leydi ndi